We rap Tanzania,
bringing a nation music
to rap generation. Where you coming?
I go dizzy.
Hey sis.
I'm the digital gangster, na tune in mode rap, all fake MC. Na wachi yetu magep, mina bonga, subuke kuni bipu, kwenye beat na float, kabilia kwenye ship, nipe instro na mic, nikupe tungo deep, yo classic verses zenye label digitali, kitaka kuisoma, konsheni kambari, bongo life lime change, walembo kila pande wako juu kama lenji, mavazi digitali, sula zao zote dili, wamezaliwa kwenye sea, wana ripa kila pande, I'm the DROP, all East Africa. Analogy bye bye, skiza sauti kwenye speaker. I think you know why, wepo wako tusha uchoka. Digitali on the way, inanifanya mina weaker. I'm the new generation, that's why nipo mbari na karab. The way I'm live, like everyday celebration. Nigga joko no mara, weka mbari uzomani. Kalibisha usasa, lens peace, analogy, welcome digitali. Yeko digitali, king amuzu nacho wewe. Ukitaka kuniona, lazima ulipie. Yando, unyago bye bye, ara picture ni party, pillow talk, shan. Like VIP,
get money, get rich, get fame, be a star.
Need you to lie.
Ahuma ma, na 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 na, na na.
Need you to lie.
Get money, get rich,
need you to lie.
Get fame, be a star.
Need you to lie.
Ahuma ma, na 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 na, na na.
Bongo imechange design kama Mamton. Nikipita
yeah.
Kila kona mwana ana smartphone. Mwenye tabs za kutosha, kichwani pushback mix. Atumie shisha ka una bad luck. Squeeze milegezo mpaka undertain. Paka mtoto ndogo ni juu wa cocaine. Kila kitu kipo juu, ukaba short look. Email kama Yahoo, my friends on Facebook. Mitandao mitam, news zifike fast. Tukibao Instagram na master wa Twitter. Kila bata inaguswa put aside kama risk. Meza isha jafuga kwa champagne na my whisk,
yeah.
That's all we can do. Dana digitada, tusubiri weekend. Kila day, tunapali, tunazima na lujia. We say bye bye, chicha mpya digitali, nigga takes us side.
Ay, 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 yo, 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 yo. Ay, 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 ay.
Hey, sis.
Bring in the nation music.
Hey, sis.
Get money, get rich, get fame, be a star.
Need you to lie.
Ahuma ma, na 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 na, na na.
Need you to lie.
Get money, get rich,
need you to lie.
Get fame, be a star.
Need you to lie.
Ahuma ma, na 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 na, na na.
1995 nikaona hii dunia, nambari nasogea, machiko digitali wanasema ngoma kali. Kwa mbali wame chill, wanausoma tu upepo, kiptindo wana shake delopina mshapopo.
Down go the nigga as long she pull the trigger. Time gotta speed up, technology go bigger. We started from the bottom, now we got a Bugatti, Lamborghini, Ferrari, and Hammer, Aston Martin.
Get
music,
money,
huh?
Get rich,
need you to lie.
Get fame, be a star,
need you to lie.
Ahuma ma, na 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 na, na na.
Need you to lie.
Get money, get rich,
need you to lie.
Get fame, be a star,
need you to lie.
Ahuma ma, na 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 na, na na.
Yeah, welcome values of money. Kalibisha usasa Tanzania. Yeah, yeah, call Luvuma boy. I got my boy, Gate Philosopher. Mbeya Seal, Mpango Mzima, Dar es Salaam. Yeah.